Hezekiah 4 verse 1. Wena ndodana yomuntu zithathele isitini usibeke phambi kwakho uqophe kuso umuzi iJerusalema. Verse 2. Uvimbezele wakhe inqaba ngakuwo, unqwabele iduli, umise amakamu ngakuwo, ubeke ngakuwo nxa zonke izinqama zokungqubuza. Verse 3. Zithathele ucwecwe lwensimbi ulubeke lube ludonga lwensimbi phakathi kwakho nomuzi, uqondise ubuso bakho kuwo, wona uvinjezele uvinjezwele nguwe. Lokhu kuyakuba isibonakaliso kuyo indlu yakwa-Israyeli. Verse 4.
Futhi lala ngohlangothi lwakho lwasokhohlo ubeke ukona ka-Israyeli phezu kwalo ngokomumo wezinsuku zokulala kwakho, ngalo yakuthwala ukona kwabo.
Verse 5. Ngokuba ngikunqumele iminyaka yokona kwabo kuba ibe ngumumo wezinsuku zingamakhulu amathathu namashumi ayishiyagalolunye bese uthwala ukona kwendlu yakwa-Israyeli. Verse 6. Nxa usuziqedile lesi, uyakulala ngohlangothi lwakho lokunene uthwale ukona kwendlu yakwaJuda, ngikunqumele izinsuku ezingamashumi amane, yilolo nalolo suku lube ngunyaka. Verse 7. Uyakubhekisa ubuso bakho kukho kuvinjezelwa kweJerusalema, ingalo yakho yambuliwe uprofethe ngalo. Verse 8. Bheka ngifaka amagoda phezu kwakho, awuyukuphenduka uhlangothi ngohlangothi uze uqede izinsuku zokuvimbezela kwakho. Verse 9. Futhi zithathele ukolweni nebhali nobhontshisi nebumba nonyaluthi nesipeleti ukubeke esitsheni sibe sinye, uzenzele isinkwa ngakho ngokomumo wezinsuku oyokulala ngazo ngohlangothi lwakho, izinsuku engamakhulu amathathu namashumi ayishiyagalolunye usihle. Verse 10. Ukudla kwakho yakukudla kuyakuba ngesilinganiso amashekeli angamashumi amabili ngosuku, ukudle izikhathi ngezikhathi. Verse 11. Namanzi uyakuwaphuza ngesilinganiso ingxenye yesithupha yehini, ubuze izikhathi ngezikhathi. Verse 12. Uyakukudla kungathi amaqebelengwane ebhali uwenze phambi kwabo ngendle ephuma kumuntu. Verse 13. Wathi uJehova kanjalo nabantwana bakwa-Israyeli bayakusidla isinkwa sabo singcolile phakathi kwezizwe engiyakubagxoshela kuzo. Verse 14.
Ngase ngithi, oh Nkosi Jehova, bheka umphefumulo wami, awuzange ungcolise ngokuba kusukela ebusheni bami kuze kube manje angidlanga okuzifeleyo nokudweshuliweyo, nenyama enengekayo ayingenanga emlonyeni wami.
Verse 15. Wathi kimi, bheka ngikunike umquba esikhundleni sendle umuntu, uyakusenza isinkwa sakho phezu kwawo. Verse 16. Wathi futhi kimi, ndodana umuntu bheka, ngiyakwaphula uzime lwesinkwa eJerusalema, badle isinkwa ngesilinganiso ngokwesaba, baphuze amanzi ngesilinganiso ngokumangala. Verse 17.
Ukuba baswele isinkwa namanzi, bamangale omunye nomunye babune ebubini babo.